DJ. Oza. Ngithi ngimfume enuchesu yebo enhlizweni yami ngithi nguye owadala hey umphefumulo wami hey kiyama siyana ongamanxeba akhe kuye awahloshelwa ukwethu
Hey, it's Amen. Yakfani Saman. Konjubaba, Ubaba.
Tilal.